Te whakanui i a Matariki i Hōrana. Ahakoa tonu ko whakanui e tātou a Matariki, hei hararei āmutu mo tētahi tau kotahi, ko whai whakaaro hoki te iwi o Hōrana ki te whakamānawa i a Matariki, hei te 24 me te 25 o Hune, 2023. Ka tū te tai openga nei ki te taone o Leiden. He taone kei Wainganui i a Amsterdam me Haag. Kei whea mai te pai o ngā taonga Māori kei te whare taonga o Wokungunde. Pērā ia i te waka taua e kia nei ko te hono ki Aotearoa. He mea tārai te hono ki Aotearoa e tā heke nuku mai Busby, tētahi toki whakairo i te tau 2010. He maha ngā kaupapa ngahau ko whakaritea i ngā rangi e rua, ā he rite ki ngā kaupapa ka tū ki Aotearoa. Hei te rangi tuatahi ka tākaro kēmu ngā whānau, ka whiripoi, ka ako waiata anō hoki. Hei te rangi tuarua ka kaha ake te aro ki te kaupapa e pāna ki te waka me te wānanga i ngā hononga i Wainganui i a Aotearoa me Hōrana. E tino hīkaka ana te hunga tatimana ki te tai openga me te whakawhitinga waka. Ka whakamiha rātou i te ātāhua me te hiranga a Ahurea o te hono ki Aotearoa. He wā tēnei e kotahi ai te iwi, e whakamiha ai hoki rātou i te Ahurea Māori. Ka awhi atu tētahi kāhui no Aotearoa ki te tai openga. E haere ana hoki te kai hautū o te waka rongonui o ngā toki mata whāurua me ētahi atu rangatira.